nashindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye amini mie. Tulembe kuna ugali kesho tutapata kipenzi nivumilie. Lakini tena itakuwa ni hatari tanipa na jali kitanze nini mie. Tumetoka mbali mazoea. Usha kama
kizamani kutoka jina maua
silipendwa
wanataka mani ukilipa unakwarua
silipendwa
fundi kitandani soma bubu kujikamua
silipendwa
unafika ndani kuja tomasa unachanua
silipendwa
wanawake wa leo wanataka mikakati ukiwa mzogaji acha Mungu wapati
silipendwa
mapenzi ya video hata kutoa kamasi eti nikinywa maji na kuona kwenye glasi piga chambo geto
silipendwa
kuno na deto
silipendwa
che na kapeto
silipendwa
manje ina mobeto
silipendwa hizo ni sama za kale sambulo mapepe kale
bolingo ndombolo
silipendwa
wanga chipolo polo
silipendwa
na maji ya kandoro
silipendwa
simba wa morogoro
silipendwa
time is practice karibu kabisa
silipendwa
Viu kwa PMB doko latifa
Silipendwa
Babu tale wapi baka misifa
Silipendwa
Squeezy party ya tuenda kikibisa
Silipendwa
Mpira na pele
Silipendwa
Tanuna nyerere
Silipendwa
Achangedere
Silipendwa
Alusi mabere
Silipendwa
Eti uze nyumba wekeshi maba Eti lazimishe ale kukata Sabuni kicherema
Silipendwa
Mabanda ya sinema
Silipendwa
Ikumba na mlema
Silipendwa
Daimondi na wema
Silipendwa Izo ni sama za kale
Sama za
Sambulo mepepe kale
Kale yo
Magina sogi rogi
Silipendwa
Chaneli analogi
Silipendwa
Ubiza saibogi
Silipendwa
Banda meanodi
Silipendwa Unani bipum kupigie umeweka bocha Ule wewe lipe mie umeniona rofa Madada wenye majina acheni visa unaita ukaledina na kwenda tisa nywele za kichini
silipendwa
mochi za kwazi
silipendwa
tena na beti
silipendwa
bashite kwa jima
silipendwa izo ni zama za kama
za zamani
sambulo mapepe kani
na mitaba chani
silipendwa
tivi kwa jirani
silipendwa
akira ifani
silipendwa
sari haifani
silipendwa
Kunichunguza naishi wapi
Silipendwa
Nala chapate kwa maini ya umaka
Silipendwa
Kutakunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki Bamba mafangala
Silipendwa
Kipanki kajala
Silipendwa
Unyango na jangala
Silipendwa
Lufumu kandala
Silipendwa
Feni nivido moromo Kutupia netunguli Kisa pesa za mbomo Musimu wa magufu Bongo mani yondo
Silipendwa
Sikinde usondo
Silipendwa
Magari ya udongo
Silipendwa
Abu waloi yondo
Silipendwa ni sama za kali ni vumaga sana sangu lo mapepe kale tibi za kichovu silipendwa wakina mani doja silipendwa kina iobo silipendwa kina tukogo silipendwa
si msiba ukiona buli unataka kupagawa tulale makundi makundi kuova papo kubawa suena nitampata wapi
silipendwa
suena wazile nyakati kujifanya mapanga zuna eti wamepinda wengine wabeba vyuma na kuna malinda didi amini dada
silipendwa
uno ya echi baba
silipendwa
domo cha ijabu
silipendwa
icheso ya kibaba baba
silipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
silipendwa
hizi sama sama kukuli sinza nyakaya
silipendwa
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
silipendwa
vikatuni vya madenge baba ubaya
silipendwa
wago mchongo Mr. Bindi wapi bambo wale wasamiaji wa Benini wase wa hambo ipio kwa Benjamini wa mamo jambo wapete na muaporini Nanda mjela jela
silipendwa
kidali kongolela
silipendwa
masi na zembwela
silipendwa
yumane chana pela
silipendwa
izo ni sama za kale
sama za zamani
sangulo mapepe kale
kama nada zinunda
silipendwa
kaluma zina ndumba
silipendwa
kubuza dole gumba
silipendwa
yohari na kanumba
silipendwa
Thank you.
I put one leg for five. brother. Give me love, make a love. There's no one, no one above.
Shukura kiloko sio, shuku sheka, aya shumeka o. Yeah, Caroline save your drama. I don't need it, for it so for bravo. Hola, hola, Mr. Olopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me, you're so for. Yeah, you for there for me. Another man picking on my way. I love you, know me. Say, if you say, make a put one up for fire. Fire, fire, burn. I go go up for fire. You know me. Say, if you say, make a put one like for fire. Fire, fire, burn. I go go like for fire.
Give me love, make a love. There's no other one above. Give me love, make a love. There's no one, no one above.
Money, hide your face, hide my face, make another man picking one.